Prime, Moussa Pangachou, L'OG,
it's a boy T-Mac, Mama Leaf, we on top, Leo Cash, Balou Sakyat, yeah, we slide it, Pinani Chussi Nani, Moussa Rivalo, Lisa Jumbo Titafik, Tini Moulavou, Nama Fopo, Ezevik, Sanche Dweka Vento, du Brasile, Boto Lotif, Kemole, Ewe, Lekatif, Kemole,
I wanna get sick, sick, sana. Mokona no mo sip, sick, sana. Kani kani ya makero, kesana. Baru saka ya tiao, bari na machik, sana. Weni riri kuli sweet, nga misale kumaza puka. Beni kamba kuno, mishanga za buka. Nirimu is, na wagai, tifoko. Tanga sube maolo, sukumu, tikupoka. Wama ziwa ngani, ndalama, nikalo wa mupa. Ndishi mafoni, ambolila, lok, mulipa. Pamatelo, mukafika, muni, pangise plan. Nini mapepa week, dosa ni pasa viva. Umaizi bate, ndishita payate. Kodien kumanja na tunova kumatisk. Unangalangani kujua ndaba zake all over. Ukapela mu club zati peza all over.
Slide, inani chusi nalike. Usa rivalo, liza jumbo tutafike. Tili mulavu na mafopo ezivike. Asanche dweka venfio, jipazile potolo tip. Kemole, iwe, lika tip. Kemole,
I wanna get sick, sick, sana. Mokona no mo sip, sick, sana. Kani kani ya makero, kesana. Baru saka ya tiao, bari na machik, sana.
Camouflage teni bine ya matisi. Hai sana na bomba bona chisi. Ziko tinti zimwela na machisi. Stefu kumanja nifaka kwa muizi. Kani ya makero inevoi chesa. Na mwilavu na mafopu tina kwa tidana. Nangu tika pona vama tiri zira chombo. Saka eni dipo pari divi riva pondo. Kimwapo makera calm down ni mutondo. Chituka kutoka flyje baka sondo. Oje na vagae tingo baira. Susi ni furu monga tashoka mataira.
Slide, inene chusi nalike. Usa rivalo, liza jumbo tutafike. Tili mulavu na mafopo ezivike. Asanche dweka venfio, jipazile potolo tif. Kemole, iwe, lika tif. Kemole,
I wanna get sick, sick, sana. Mokona no mo sip, sick, sana. Kani kani ya makero, kesana. Baru saka ya tiao, bari na machik, sana.
Nene likondela vizuezo, kaza kafea umozi. Mayae sininga leke, kele wanicheza njevele. Ya wana tweke, mchupoksi. Nenda kuchallenge amolega. Nge ufuno peza cash, no mo bela kuma sexy. Ikapikea kuhuza peza nilisike kusen. Toothpaste, tini tukiz, I'm the jet. Jaini ya wongani yonka la moeze. Ine napwela kuduke. Kulo sininge se kukuke. Nandilo dilelo vaza tamba patituke. Darata mwira ndalama ya nyumba ni flyde. Inene chusi nalike. Usa rivalo liza chombo tutafike. Tili mulavu na mafopo ezivike. Asanche dweka venfio, jipazile potolo tif. Kemole, iwe, lika tif. Kemole,
I wanna get sick, sick, sana. Mokona no mo sip, sick, sana. Kani kani ya makero, kesana. Baru saka ya tiao, bari na machik, sana.
Fly tip, pafini mba, hata bane. Hata shwa, shwa, shwa. Shwa, shwa, shwa.
Team GLP on top. Success Panther, what up? YCP, what a second.
I love your music. I love your records. Download it from zsnares.com.